etaba sibe misango taba balango kurumirirwensi ngate bayise mateka baba sanga baline bipande ebivumiriro kulyenguzi baba kula ke misango mbute bawagira government omulamuzi nabalagiro kwewo zako katanna bakutemula nebatandika okulambika nsonga zaabwe
Same story.